I'm
on the bitch. Mufuka mide to save.
Dream Cream Music.
Whoa. Ashes of DC. Making icons.
Mukama, ya fuga. Mukama, ya fuga. Mukama, ya fuga. Ya fuga. Ya fuga. Mukama, ya fuga. Mukama, ya fuga. Mukama, ya fuga. Yafuga,
yo, ono yafuga, nabi chusa, nobula mubange nabu yimusa, zijukira lulinga chaba tijisa, na mufu nakatila gwenkule mbeza, nalima nyindi vera wonga sejusa, no musaiwe, yantukuza, yanaza mukama yanda getisa, the alpha and the omega motijisa,
the alpha and the omega motijisa,
zijukira lulinga mukosoka, na mufu nakatile mumasuka,
Mukama yafuga. Mukama yafuga. Mukama yafuga. 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 Mukama yafuga. Mukama yafuga. Mukama yafuga. Yafuga. Yafuga.
Ono yafuga. Yuna nabichusa. Yasinga. Towakana.
Ono yafuga. Yuna nabichusa. Yasinga. Towakana.
Yo. Mulinyari atata tamanye mbosasira Yansitula wenali mukuzira Namufuna namumanya kwecho ndaira Asitula babu wamu nabalangira
Kanfuka mire nsabe Mukama kubyokoze You're the best kwe manyi Nakumanya nachimanya Bwe Mukama yafuga Mukama yafuga Mukama yafuga 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 Mukama yafuga Mukama yafuga Mukama yafuga Yafuga Yafuga
Ono yafuga nabi chusa Nobula mubange nabu yimusa Zijukira lulinga chaba tijisa Namufu nakatila gwenkule mbeza Nalima nyindi vera wonga sejusa No musaiwe yantukuza Yanaza mukama yanda getisa The alpha and the omega motijisa
The alpha and the omega motijisa
Kanfuka mire nsabe
Mukama kubyokoze You're the best kwe manyi Nakumanya nachimanya
Ono kabaka
Yasinga
Ono kabaka
Mukama
yafuga Mukama
yafuga
Mukama yafuga Yafuga Yafuga
Mukama yafuga
Mukama
yafuga
Mukama yafuga
Yafuga
Yafuga, yafuga.